ewi docteur en kabaru hakkilo suka mo ndi ya fuf na mobiti ko buri hewde no o burata yidde suka hakkudo sanne on kay ko buri hewde natan e yimbe kanon no hamidou en trawori joko hore jo fedde leedi mali docteur en kabaru hakkilo faccintini gede huditoje suka na yidi sanne mugitade
le trouble
yi nyabilaaji ko naari bangal mogitagol tikkude en nanal mudun ana mata e sukaabe hewbe gas asarani amma tan watte fu o suka ana metta watti jati ayambe sukaabe yida fi hapude jamara kaddambe hunde fu kaldaamo do weltaamo fees am noddimo o boyan so heba o note
ni personality
saraba yogaabe hulti wiide be jebata ko fay hunde yalla joomu nabire no wodiri sabi e wi mabbe dum woni alhaali modjo yalla suka o nanata e yimbe
jile takin
mimi re tonyo be sukaabe watte fu mede gaaji dodo misali le yontre gonne mi happi me yaltidi me yemi yilul hakkon be sukaabe kan en mi basse fu wala mi de wada dum saabe be antadu be de hisale adunya yalla heba jokka sukaabe hono mebbe du ana nato saabe du suka sala mogitaade mi wadda ma nukkuje kiwde watte dum mi naba ma nukkuto jama heewa sanna
chez moi il y a pas trop de monde
debbo hebo sukaabe jardin danfa madame dugure maryam tal mumuti hulti min ko hani wadede yalla sukaana pedro yakawere hakunde jiiraabe makko e debreji di o jogi so ni o taki wiide suka na yidi sanne mogitaade madun na haji sanne
l'éducation
eldugal suka yo jandeno hokkude ma hakileji lobbi fottaade odunde hakile makko be sukaabe ana han heebede sanna yalla be jokka yirraabe mebbe sukaabe heewbe handen so wari de ciulle kol jardinaji a tawan ben mette bede moggoto watte fu memede heebobe sanna ko heebe sukaabe heewa tonyaada tomonde watte fu mede hakkilabe patibe barma hoore mebbe
kanko dunke fina tawa nyama souleyman traoré holti wiide dido sifaji sukaabe ko buri heewde labbeli e sarabe mudu e bako woltereji di don yu goto e sababu mudu
ko won hakkune maral kenya kay handen yu yo sabe dewle den aran mobe ngum mojinta dun sukaama souleymama e ngal dewgal a tawan galle fu jeedun homa fu ana yamira eltude o suka a yi andu ona pamere e sara makko fu suka maral mudu e tagmun lobbu fu e jungo inna mudun woni sara ban haani gaajilaade watti fu e suka ben be tinabe hultabe datti lobbi be han jokkude
kango dun ke kabaru hakillo gida waygalu holti wiide ko buri hewde ana bili alhaali nokku do suka be yogabe ngoni bangal mudun no won ko waji sara be
lorsque l'enfant était timide
watti fuso suka hebaka an yopira hore mudun ana wa tewtuma tida laaji hakkune kanko kan yimo galle makko ku buri hewde be sukaabe so be mawni a tawan be yidi moggitaade sanna fele ci le kolde ku hebe sukaabe a tawan yida fe wadde lamde hewde hakkune kay musile mu'en be tawta jaate famude hono ko be jangente yogado ana mila fele ci le kolde hono be sukaabe anna hono nuku futube yi'a a tawan ko hee mebbe ana metta sanna ku buri yamrede wada be sukaabe do be jantide sanna pati nado jaho e mebbe watti fukkedobe du tegal mudun ana hasinyin be nabbe to yimbe andir hono na da ko yarta do
c'est de la ministre des professionnels
psychologue be holti wiide naani imu wadde do kala suka yalla famude sababuji mudum e beedi wiide suka be yobabe kay non tagira